IKMZiki.com.
Kweba classic baby.
Yeah, yeah, shida kwaya. Mili kwamba sauti ya MC Wadazi kali wa fina. We mwana mpikova na kufali sana watoto wa shaka wana.
Yeah, show,
yeah,
show,
yeah, shida kwaya mse wa show. Ati mama maini foma na makweba meni choma. Maini foma na wana kwa mini toto mefolo kwa maini foma na masera meni choma. Many for my mama, for my mini choma, I'm a teacher. Many for my now, I'm a mini choma. Many for my no show, but I'm a mini choma. Ati mama, many for my now, I'm a mini choma.
Yeah, show, show, many for my now, I'm a
mini choma. I'm a lot of money for my now, I'm a sell a mini choma.
Yeah, bimbo, do I
for my now, I'm a mini choma. Ati mama, work on a mini choma.
Work on my jina, wanna eat for many for my.
Wame saga, wame kaki la kona.
Weza umbea, wakisha shima ya dona.
Weko kumbea, ewa na wa oma sana. Hila kisokea, chamoto watakiona.
Yeah, show, show,
chamoto watakiona. Nite wadasi, wadasi mpiga shasi. Na mreda zetu nyuma omu wana mwangalasi. Kiko nshasi, enako paparasi. Oni makini mama, tunapiga petanzi. Oni makini watoto wa mjini. Oni makini mama, tunajiamini. Oni makini tunabali na njini. Oni makini mwendo miata tostini. Wauni makini, woni wastalabu. Wotunariskini, hata kukiwa ulabu. Sio njini mnaswaga kapibabu.
Kili mnachonga sana kama speaker za klabu.
Yeah, amini wamba na mshamba we.
Yeah, show, show.
Waze wa chaka wana friend moja
mshamba.
Amini wamba na mshamba we.
Yeah, sila
sila kwa ize wa show. Aki mama maini foma na malosa meni choma. Maini foma biso sera meni choma. Mbua zambi maini foma tompo meni choma.
Amini wamba.
Maini foma na kambale meni choma. Bali yega maini foma na wanango meni choma. Maini foma nisho bunda meni choma. Aki mama maini foma na masera meni choma. Maini foma, meni choma. Biggie popa we kuna wana meni choma. Kwa majina wanaitwa many foma. Wamezaga wamekaa kila kona. Weza umbea wakisha shibaga dona. Wako kongea iwana waoni sama.
Ila kisogea cha moto
watakiona. Wacha moto watakiona. Wanikekaa nao wananisifia. Nisipokuwa nao wananikandia. Hawa watoto yao nimewashtukia. Nimewashtukia masera many foma. Many choma. Many foma nisho bodo many choma. Na wanangu many choma. Many choma. Meni choma na masira meni choma.
Yee hey, watoto chaka wana. Wee ipa mimangu na kubali chana chisha nishaji.
Wasewa no sikola
chisha nisha.
Yee pia siya nikwamba na mshamba
wesewa.
Aki mama meni choma. Na wanangwa meni choma. Meni choma na taeka meni choma. Na mawana meni choma na wanangwa meni choma. Meni choma yonadila meni choma. Na wanangu meni choma. Meni choma.
Wee yoko cha upepo.
Meni choma na wanangu weku na wana meni choma. Kwa majina wanaitwa meni choma. Wamezaga wamekaa kila kona. Weza umbea wakisha shibaga dona. Weko kongea ewa nani noma sana. Ila kisogea chamoto watakiona. We chamoto watakiona. Weni kikaa nao
wana nisipia nisipokaa nao.
Wana nikandea
awa watoto jao.
Nimewashtukia. Nimewashtukia masera meni foma. Meni choma. Meni foma. Meni choma. Makwema meni foma. Meni choma.
Yee show show manzo mwisho. Meni choma nisho kondo meni foma.
Na wana kwa meni choma.
Yee nakubali sana taiga mjeu.
Wee design
panda.
Wee na sbiso na kusalimia fasili pasa.
Yee show show.
Wee alfani majani. Yee amini kwamba watoto akima bisini.
Wee smart yo.
Yee hiya shia duwa mse wa show. Yee amini kwamba na mshamba wee sierewa. Weka aki mama meni foma na makweba meni choma. Meni foma na wanangwa meni choku mefulu. Meni foma na wanangwa meni choma. Meni foma. Meni choma na wanangwa meni foma na wanangwa meni choma. Meni foma bito sera meni choma tonko. Meni foma na wanangwa meni choma.
Yee show show.
Meni foma. Meni choma. Yee watoto wa makini empire talent. Amini kwamba na kubanda we president kumba.
Yee show show.
Wee wana wanzo mishu
zani taika nyeo.
Wee designer panda na mshamba wee zirewa. Yee pia siya duwa imzewa show. Yee wanafosu kwa mimi ya mika mwa nani.
Yee show show.
Wee wana wanzo mishu zani taika nyeo. Ati mama meni foma na makuma meni choma bile. Meni foma bile. Meni foma na makweba meni foma ama. Meni choma. Meni foma na wanangwa meni choma. Na wanangu meni foma ama sera meni choma. Oni makini waoni wasalabu. Wotunariskini hata kukiwa ulabu. Usiyo kama nyingi mnafaga kabibabu. Yeli mnachonga sana kama speaker za klabu. Mnajiita masia watu masia.
Yee show show ase baba.
Yee nikiwa mazizini sasa. Meni choma nisho bodo meni choma.
Yee show show.
Meni choma. Meni foma nisho bodo. Yee amini kwamba sauti MC Wadazi ya bankari wa fina. Yee amini kwamba kuimba sio kazi kazi kwa toka raia. Yee mshamba kanasa mziko masipa hawa.
Kweba classic baby.
DJ Makweba on the beat.